Downloaded from CopolaMusic.com.
Matera in the house. Nambuna Tibin.
Kinachi.
Since 2P1, I've been grinding. Need a biz. Oh geez, they forget the Gen Z. Nasanduka blueprint, bonga Jay-Z. These days, ni mankala chepa easy. All over kambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020, nenzo gona msit. Monday to Friday, kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman, paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubounsa monga chondo. Yose mapine nzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yangu kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ni mwana wanonga. Mayomo nefyo na bonga. Ketinda mefyo na konga. Kehova efyo asonda. Ni mwana wanonga. Mayomo nefyo na bonga. Ketinda mefyo na konga. Kehova efyo asonda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawakola ni tease. Hapa the boss is back, rich bees. Benzo tizi mira mafone makafola. Hapa ndise tipuli kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze patop na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa company ya pezeka ni manager. Chinanzu una but don't test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanonga. Mayomo nefu na bonga.